Tambalale nimesahau mabonde milima ya kale. Oh, oh, oh. Aupo kama wale, mina wewe mapacha sale sale. Oh, 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 oh. Kasuku onege wangu chuchu otamu yangu, kasuku ondege wangu mchuchu otamu yangu. Nimepata kamwani,
oh mama,
toka Zanzibar,
oh
kanilambisha asali,
oh mama, asali toka
Wazuchu nipe sukari, tukizima kibatari, kama mboso miodari.
Odali wa mapenda,
nampenda ana kasura kaupole na macho kusinzia.
Nampenda
kafunzwa mkole, sicho kikumsifia.
Nampenda
yelele yelele jamana navutia.
Nampenda
pete kidole ndo anachosubiria. Tusigombane lakini, hello wakuta wenge sinikute na mimi. Nimekupenda niamini, tumizane moyo tutesane kwa nini? Yamewatesa wengi, wengine washajinyonga kisa mapenzi. Usinache mupenzi, nisije kunywa sumu kisa mapenzi. Oh, oh, oh. Nimepata kamwani,
oh mama,
toka Zanzibar,
oh
kanilambisha asali,
oh ah, ah. Asali toka
Wazuchu nipe sukari,
oh
tukizima kibatari,
oh
kama mboso miodari.
Oh
ana kasura kaupole na macho kusinzia.
Nampenda
kafunzwa mkole, sichoki kumsifia.
Nampenda
yelele yelele jamana navutia.
Nampenda
pete kidole ndo anachosubiria. Hata waseme sura mbaya kina wa usuni.
Nampenda
hata wamwite malaya kina wa washani.
Nampenda
maneno neno kibao sitaki.
Nampenda
hata muweke vika.